Ene sala yange mukama njitumye mbele muwanguzi ngasabira mwaka guno kube mwangu nsabira famile yange yonna mukama tatatu obukumi mpaka nyakasirani obutanumba ku mirimu gyange musale eno mpakanya n'ekyendwadde obutanumba n'abantu bange ne bw'oli batatonyize nnyo tonnamula n'obukambwe ombiri n'omwoyo gwange byonna taata bibyo mu biseera by'okunyolwa tonvangamu mwe ndibanga nkaaba jangu nsirise guno omwaka omwaka guno
muwanguzi buli kimu buli kyewampa kyokinzijangako wabula onyongerangako omwongezi
kabaka wange
sawa kumpe ere muwanguzi buli kimu buli kyewampa kyokinzijangako wabula onyongerangako omwongezi
olyabalabe bange eribekizikiza era n'obuseerezi olabanga ntuuse okwegaana ntwala naye mpono kuswala ndikwebaliza mu kibiina kinene ayi mukama ndikutendereza mbantu abangi nsaba omwaka gw'obulamu ne ssente omutali maziga wadde nayo okujaganya ebisiraani eby'obubenje byonna bibugule gyempita mukama
sawakumpe ere muwanguzi buli kimu buli kyewampa kyokinzijangako wabula onyongerangako omwongezi
kabaka wange
sawakumpe ere muwanguzi buli kimu buli kyewampa kyokinzijangako
ayi mukama katonda wange taata omwaka guno ngutadde emikono gyo oguntambulize bulungi kube gwa mirembe myerere ayi taata mpa obulamu n'abantu bange omperemu emikisa buli kizibu kyonna ekyandize kinwanire ayi kitange amanyi gona gwogalina omwaka guno
sawakumpe ere muwanguzi buli kimu buli kyewampa kyokinzijangako wabula onyongerangako omwongezi
kabaka wange
sawakumpe ere muwanguzi buli kimu buli kyewampa kyokinzijangako wabula onyongerangako omwongezi.